kittens.
Joy.
Jay was again.
Beat your messes.
Oh, my baby, dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Oh, my baby, dance, dance like that.
Dance, dance.
Young boy. I'm in the circle on my, 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 my. Kiyombo can hit a die, 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 die. Napenda kitumbua chai, 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 chai. Nimekupa mbawa fly, 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 fly. Urembo wako, oh. Nikikuona inadundaro. Tabasamu lako, oh. Sijiwezi mimi kavako. What can I do without you, baby? Ni wewe tu, barafu, beautiful, hey. Nampenda uu, ataniua uu. Kikoko yangu uu, roho yangu. Dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Baby, dance, dance like that. Oh my baby, dance, dance like that. Dance like that. Baby, my prince atanga kuku nani. Are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani, siwezi bila ya wewe maishani. Hizi zia, kama utamu sukari guru. Nisha kuwe sijiwezi, acha tu nipige ndu. Utamu wa mapenzi taupata wapi?